Onye balu onye ta n'ụzọ, afụzọ ba ndị ọzọ. Onye balu onye welu nọmba, ọ bụrụ abaghị idezi ọgwụ.
Ọ ga-atọ mọ.
Onye jego bụkwasị lụna dị n'anụ.
Ọkpụkpa dị ala odo.
Onye balu ya nọkwa n'aka na jesi.
Nwoke na nwoke rabụrụ ọnụ.
Oseti atọ mọ ọsọ iri.
Agi lego vana luna mba kama kapo ge onye mbu. Maka ne jiri wake go moto. Abata lo gala nyana loto. Thomas me chani
ina bom 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 tai jego.
Gino gala kapo Ite ni pa ni ziba. Oje go jogu na fa. Use tai na lega.
Ewo no si mi neba. But the people are, I am making you delete you. Everyone told me about Sina Jawa. I say, but the people are, I am delete yourself. I don't know what I'm about. I don't know what I'm about.
When men they hustle, where you do? When men they suffer, where you do?
Hey, a bag in a loaf of number, a fool's a bandage of. Hey, woman, no see me never. Let's see now, y'all. Ewo no see me never. Ne si na jawa.
Women they hustle, we are you do. Women they suffer, we are you do. Hey, a bag in a loaf for number. Caffles or bangers or. Hey, woman, no see me never. Who is the sinner? Hey, woman, better be you, boy. Boy, I beg you, delete you. Yeah.